kama kweli unitaki tena, kweli unipendi tena,
bora nife.
Nimisi sana, tapona namba yangu, roho itakuma sana, ukikumbuka tabasamu langu, utatamani hata meseji nikutumie, ila itashindikana. Usumbufu wangu kwako ujirudie, ila itashindikana. Kama kweli unitaki tena, kweli unipendi tena,
bora nife, nife.
Kama kweli unitaki tena, kweli unipendi tena,
bora nife.
Kona mwingine nimeshindwa, na kuachia usia kabla ajeneza. Hata nikifika kwa Mungu nitamwambia kuwa nakupenda sana wewe, dhambi zako nizibebe twende peponi wewe. Najua utanimisi sana, tapona namba yangu, roho itakuma sana, kumbuka tabasamu langu, tamani hata meseji nikutumie, ila itashindikana baby. Usumbufu wangu kwako ujirudie, ila itashindikana baby. Kama kweli unitaki tena,
taki tena mama
kweli.